Simama, banwa mikono yako, one eight, tunaonyesha ndoto zetu. Ha, 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 ha. Airtel 18, feel free, let's go.
Ujumbe huu wafikie wale maskini wote, wapweke na wale wagonjwa, hii ni kwa wakarimu wote. Wanaweza kusaidia na wambia wote walokata tamaa, pia na waita wote wenye uwezo wa kuwapa faraja, faraja.
Inamini kama utamini ya kwamba ushindi tutapata.
Basi sema sikike kwa nguvu zako, na wimbe kutoka moyoni mwako.
Victory. If we come together, we can make history. So let me see you reach.